akusekho nhlobo. They don't make them like you no more. Zabafana nawe sekho nhlobo. They don't make them like you no more. Ngizokuthanda kuze kubuye uJesu. Ngizokuthanda sithando sakhe kuze kubuye uJesu. Ngizokuthanda kuze kubuye uJesu. Ngizokuthanda sithando sakhe kuze kubuye uJesu. Khohlwa yilaba fana bazokutshela amanga. Akuthembisa izulu nomhlaba seliwe dream. Hlula okunike Alexandra Gomora.
Yebukula mama are mayihlale phansi ubambe umthetho. Tweke le rato, o sadlala ngalona, o fane ngalona. It's alright, I need your love and patience to fill all empty spaces. Knee deep, I am faded, and I swear you've upgraded. Uli rato la pelu ya ka, angita ka mona yo tswana li wena. For this love, I will hold you down till the
La paix.